nebunyamin Sethembeli labo gogo inini nizosikhanyisela Umendo sifune bunyamin Sethembeli labo gogo inini nizosikhanyisela Uyazi umendo sifune bunyamin Sethembeli labo gogo inini nizosikhanyisela Jabula nsizwa sevuyila makama
Jabula nsizwa sevuyila makama
Jabula nsizwa sevuyila makama
Jabula nsizwa sevuyila makama
Iya nsizwa sevuyila makama
Iya nsizwa sevuyila makama
Iya nsizwa sevuyila makama
Iya nsizwa sevuyila makama
Asevuyila makama Asevuyila makama Jabula nsizwa asevuyila makama
Jabula nsizwa asevuyila makama Jabula nsizwa asevuyila makama
Iya nsizwa asevuyila makama
Iya nsizwa asevuyila makama
Iya nsizwa asevuyila makama
Iya nsizwa
Wemthatho labantu ngegama lami ubungizondeni na Iwemthatho labantu ngegama lami ubungizondeni na Ngelinye ilanga liyokushonela kuyoqoqa ukuhlwa ikhimbi ngayihlathi Ngelinye ilanga liyokushonela kuyoqoqa ukuhlwa ikhimbi ngayihlathi Iwemthatho labantu ngegama lami ungizondeni na Lisho kanjalo ijomelo lathi novathi novathi akumkhwewalo Yimo wethu ngenkanyezi yokuthi yaphuma mhlazintani umhlaba nenkinye into wajabula ugogo uJulia wathi qaphelani Wathi umama siphamandi wathi ubabazibuse Kutshelwa isiphetha amanzi sakhuma ekhubeni wabe msamo wamthandaphisi Basinyele okunovethu basikalekisa behluleka Yije emnyama phesha omfula bayafunga bayayisongela bathi La sodibana khona kodqhumanhlamvana ezinye zofeke Ibusisiwe yakithi ingoma bafem ngeke nenze lutho ngeke nenze lutho sidala Ibusiswa umshumayela usikhakhane kwaphela umoya ovicile Yabusiswa umfundisi umdunge emahlabathini esikhaleni sakwamkhisi Yabusiswa umcwaningwe khenokho umpoka khubisi magawule gijima njengezela Kwajabula isitumbo senkuku umakhumala edumbe Kwajabula untomkhwana ngema kwanongoma Kwajabula usimonye umfoka majola kumawana Umondla umfoka dumisa kumawana Unjalo umtakashanda ovicile Umphekisela umfoka mdumbe Unsindi umfoka tyela Umaswidi umfoka ngema obuka kumawana Uphumlani khoza emsipi Uthulani umfoka zulu emsipi Unqosimende umfoka mdumbe Bonke basho ngazivinya bathi fikelela wemfikele liyahamba leyo ndlela Yavunywa ukhambo olukhulu olwedlula bomndeni kanye namajela uqonde umfoka tyela Yavunywa uvulakazi wendwekazi security Yavunywa usitha samaphisi ngenxa yokukhalima kwezinja zakho Usenza umfoka kumane phansi ophongolo Udayiken phekwe dayiken wangilaya meswa ngiqhatha namaphisi Wabuye sehamba ngenyawo kwelasehendrini namshiya amaphisi Umfoka komisi ihamba yeka bendawo lo Yavunywa uThekwane umfoka mthethwa madoda phansi enguthi kwahlazakazi Ubaba uNyambozi ikhehle elidala bathi Thekwane enyoni yezini Yimo wethu ngiliwa nqale ifunda Ubuku sanguye umthunzini Semakhehle la ingkhona wethu uzongenzani ungiyele izolo Umendo sifune bumnyameni Jabula nsizwa sevuyila makama
Jabula nsizwa
sevuyila makama